yande sapo jeddi min ta chapan tati studio kalangu habaruji fulfulde kori jawone modon do galdo nyeme hono faande kirtodo mawdo bitte procureur baati do hono suudu seri mawdu o wadi yewtara ko mako ko be habaruji gam batte fodde hakkilo yihibe sappade himbe je do fi ko darto kibar yingon non jilo dum ko nanan yewtara makko ne wardi non ni faawar jondu ko nan do leydi Niger ndungu wari warde joni ko timbe chapan tati go kay won ko maayi der ndiyele to budde enda kenya won ko kibar on wurtina dimma ko hebaado en nan non yaade yeso hawta du ko yewtara men pinnaande studio kalangu yara en tonda agades gam paamen noy won no nyaw welo won wada e faawar jondu saabi ko agades kanyum burdutti Soumana Amadou wari fa jangano kibaruji di endang e fulfulde min di nyallina on jam tiagal ko faande ni ono jeppino laamu leydi Niger waddo endang dum waddi ko fa warjo ndu konna wadi jeddi je nayni hono fa hurter dental leydi africaine union africaine wadi kandu konna haala mun do filla majjum gam batte alle kebe kamedo ko be kaldo majjum be tiagal ko cdao wadi hono batu wiide keno wajibi kambe enda dara ne wot ko tawi hono jeppini laamu gongu dongu dum du konna waddi ko faande union africaine enda wi hunno ko laati hono wardugol e sembe fi o enda no haani jewtine sanne non non faawar jondu konna sawara mawdo mo faande union africaine enda be bi hunne funo haanta tektama sabu yewe dum won ko dum waawi waddude baasi se dum wadama dum wonno ko be kaali be bi do majjum e do wartugol Mohamed Bazoum e laamu dum ko seriyawo aadi wadde ka non woni kambe hono faande ni fedde leydi afrique denta mudum de enda be bi leydi Niger be tinne kerol golleji mabbe ko be ngatto fudo inde denta leydi afrique wonna tafon nonne faawar joni yorno kalnomi e bitade hono kirtodo mawdo bitte procureur o wadi kenya de yewtere hakkunde makko e faande hokko be baruji gam batte alle o andina be faawoddo gallo nyemay dum du konda o sapek yaade himbe hojobe kibaru di fotti fono watta e les réseaux ji fudu konda do whatsapp on enda ko nandi e mudum nenne ne ka dum don waddi ko faande o wi leydi Niger ina sayo e jam e jonde lobere wajibi non o wi nenne ne kay himbe je ben enda fuko taba hono do fi majjo habba ni hakkilo fa woda gada majjo du konda ni surtout sere du watti mo kanko porker kanje e hirto wabbe be tokka ne do mo be ji wadi basi hono enda mazu umaru kawon inde mo kanko porker nan ko haali wakkati muktar hamadu hoji hal makko waddani mi
il est surprenant
ko haydini gandara wakkati mo leydi meden himbe mu en fu kaaja nangodirde denno wobbe natta wadude kulle de ade hakkiloji himbe dundu jama are leydi wawa jabirde non gandar ko be gada dum enda no tawi kulle de senda ko e himbe leydi mido miccintina dum wadobe golle de enda ko leydi meden no tawra labi jukkude gacce mabbe de enda misali jambido leydi din cuttudo sirri mayri na wadi ko wawi meemi denaku mayri na gadi diddo wobbe abbidane do mayri gattudo jungum der murtul e lamu leydi din enda gacce gattede har bonnude inde na yennude goddo na uminde hakkilo jamaare har nawtorade internet datul lawol lamu leydi gol enda chapande tati e go'o kanduno don no jukka neddo fu pecci diddo himbe habaru mo ummina hakkilo na mo mema denaku leydi meden di enda na neddaku goddo
den system d'information
nana fila ko natu kibaruji ko ketedi latidi gonga ko wala e mudum ko heewi ko latidi kon nan ni lungo jippino lamu noga e jego lewruji wadi dum wonno horejo leedi gonno don Mohamed Bazoum halaji kew no jilo latidi kon nan gonga wala e majji der majji tawa joni hala ko hala do fi hono dilugol hono fedde wetende soif democratie dum wi ama hono Sophie Bouillon gollo AFP fedde leedi France hokkol kibaruji kany won ko narratum do majji wadi ko AFP o enda wadi andinore noga e go lewru ut Kenya noni gamba te fennude halaji di enda non ne faawar jondu ko le kibaruji meden no tawadu konda hara e lunko keri mabba hakku leydi Niger e leydi Nigeria rewbe wadobe lumaku tawabe to enda Birnin konni lati wuro wongo do kero hakku leydi Nigeria rewbe mbiye be keba chadale sanne lumaku mabbe dum wonno ko fane Zuera Buba Bube mo amin tawato enda yewde rewbe mabbe nan ko be kadi
akoy matsala illa to ginegi dum hojete huune fu ko sotte demmun kema didi handen horrama kema nay ko wannodo kema nay handen horrama kema jitati demmun mi sottana sakuru kamannaji ujinaji joy amma handen walana ujinaji jet sakuru gauri kando walana ujinaji jetati kema didi wala riba fon min kepta dondo mabbol keridin kan waddi dum
dala akasambayen
mabbol kero gol waddi gol endan welamin passe meden jaha illela sodode ginejili o e koyirna amman joni feccerta sao ko temati on enda meden coda dum ujunere nera pavron on dum ujunaji didi e kema joyi meden gatta dane yaade ardibe be endam be gatta namen jungo denno illela hemra non men jehirta dum amma joni kema didi men jehirta
jikka akamay kashiyum
yanzu handel jaki nigeria la take sadarma ni ordun chonnan mi fi on sayni munyal allah wadda men hoyirnan
do to mangala amari
yottaade ñalaande keñal noke e goɗɗe wuro utto hono faande dimma hono bonandaji ndiyankoɗe leydi Niger wurtinama ɓe kiise kotto himɓe capantato e goho ka en woni ko maayi e nder fi ndiyan ɗan endan ɓe mbidi kono jettoɓe fuu laatiɓe no enda hono cuuɗi caami dow mum en noga e tato ɓe dudi nder ndiyan ɗan noon ko maayi waɗi ɗi capantato e jeeyo laatiɓe ka en du barmi e nder majjum ɗum wonno ko ɓe mburtin dimma o endan keña ɓe mbidi konɗa ni hono bonandaji ndiyan ɗi nder leydi Niger hikka hono memi himɓe ujunaji capanɗe jeetato e jeetato jeeyaɓe nder galleji ujunaji sappo nonno du konna fa hande ɓe mbi hunno ko laati waɗi du konna bonandaji hono région mo tawa kañum ɓuuri bonande sanne har maayi ɗon saabu jeenayo maayi toon nonno région mo marade du konna jeetoto région mo gendaire du konna jeego woni ko maayi ley andinore wornde ko ɗum wurti andinore nde hollidu wiide ke ko watto dabbaji ujunaji tati kañum woni ko mbaati hawtade du konna e cuuɗi ujunaji jeɗɗi ko samina ko boni nonne fawarjo ele kibaruji ɗi no tawa du konna har filla ko darto hono wawade ko wonno wanne yaade demal e durgol ɗum wiyete assurance noon ni ɗum du konna wurtina kana dosoto ene ga himɓe famine ɗum fa wooɗa andade ɗum wonna fakka majjum nowno ɗum yarto ɗum wona ko Ibrahim Wanaka goto e golloɓe majjum andini bandemi Aoussi Abdourahmane
sabon sari
sigila kesonon mo gonnati leydi Niger joini gan ɗum faami golle gese e durgol kanno woni arzuku leydi Niger amman ɗum fuu komi limti ɗum enda e ɗum tawra saɗol maji sanne har fi demal ɗum enda noodi kulle bonnoje awitirdiji noodi du bonnereji diyan ko waɗata nder gese gonnati no wadda balla dow fi majjum kanjum saabi gonnati joini sigila wattude assurance nder fi majjum misalde neɗɗo remi dungu enda wooɗay se fet chamur serde endan kay assurance ada feccere woyre assurance du yobana dum feccere woyre
assurance itamata dok wona bu
nanni jokkay njaar région mo difata nan gengimi dum be bi joni liddi gala no kewirno be yirno ni endan bay sedda kala ko wadi dum konna wonno ko fa hande bello alhaji gidaado o hali kanko woni hore jo fedde nan gobe liddi wetende ko rawa o wi hono ko waddu ni woni wayle gon bakaji di kanjo halni mayna abdullah
harakan kibi onon daga wangi
si kebol liddi lamdo no wawi waddi duudal mun no wawi do waddi pan irka mun rafi liddi ko hitane hikkade hana do tan satarma oni baafar hore hudo dum wodi himbe no bi'a hano duudal diyam waddi dum diyam jipporaki no handiri ko watta liddi din duuda himbe milyonji gonno naforo e liddi di nanga illa tamato ben fa ko jobe liddi din gadda der wuro e codobe no chonnowa kaini nawtortobe e luma ko liddi no duudi himbe non e baawa luma ho gon fu tay luma ko liddi sayni allah wadda ho yirna hore emen anda laabi dibe bawta balliri be fi o memi fadde allah wadda ta ho yirna mo
allah ka o sawgi wonna abuba
nani to andan difa fawar joni nder wuro tengo laada don won to himbe nayo go ngari e hippitaade wurgo enda wakkati yande jeego alasar dum du kondam be bi don endam be mbari neddo goto be nawni goddo du konda jawru ngo enda wi takana Abubakar Malam Bremi nani ko halni bandimi gidi Abdourahmane Dofio
jiani o jen 18
kengam fandere yamde jeegon la sarano ibe pa'i der gese ton goto mabbe fida kural e jungo suka oto dubbe nangi dum be pi piado on kai danyi jam pidaado kural on do mayi famin mo bi mo fidube de kureben no garno wujude non daymin kebi goto mabbe dido be to doggi to kebaado on der pide mun don yeyi mayoy denne be garana yoptitade gam illa ko dum wanno non min no di ardibe hausu ben be fudu be ngii ko jimi kan won dun tefa narala gan hande deni goddo warama fu jango goddo duna tefan wadde ire majjo denne ardibe amin ben pamra se ko alla ni kay wala no weli
akoy masala
nani fawar joni hawrin ko wadama kenyan to wiete fawar joni banki la rele prefecture mun don enda hawrinde di ƴewayna lawol on himbe dilloybe latibe di sadal on ko be kebi wuro wetengo bonguro warde to enda banki laari jodaade ne wonno be kantebe gannama kambe himbe enda e cadal ko taa der mudum kawno ko kacca ami latibe ko secrétaire général prefecture ndam banki laari o halani bandimi Youssefi Ilawet
dans la nuit du 15 au 16
der jama sappo e joyi lewru dun yaade e jeddi mudum woldeji nati chaka himbe do bargol may don hakkunde lenyi e lenyinom ni kaden dan pelle murtube nge jitti warde hippitaade lenyi gom nyalande den warde hande millimana jom en galleji kemenayo e njegom feroybe warde le bankilare ko ummoto ujunaji dido e kemen jenayo e chapande nayo e himbe dido roobe e remobe do bargol maaye don janvier warde fevrier dubu jinaaji didi e noga e tati wadi nimbe dubbe ko feroyi warde to amin yerudu no dum wartiri der fina tawa bankilare no wuro non jabbiti tongo werbe
hospitalité.
Studio Kalangu yewtere pindinol hande en kaltana hala hono nyaw welo ko lati nanga du kono ko dudu sukabe be yottaaki dubi joyi na du kono yottibe dubi joyi dun du kondan hisabu ko smart wadi kan wonno kan du kondan yewi ama aga des region mun kanyum buri hewde sukabe welabe en dan fu e mawbe welabe jati gam be bi e do hemre cha sappo en be fu jakana region aga des dun wonno ko fawar jondu kondan be ngadi andal majjum Zeina Wali Baba la tido gotne andu sando filo nyaw welo no tawadu kono le fande sarus kawjire filo cellal to ndaga des nan ko yewtini bandimi Anise Karim
la malnutrition
nyaw welabe nyaw non ko buri nangude sukabe be gaday duubi joyi rafi nyamude nyamduuji nyiboji bannu kaw won dalila ko waddana be nyawgu endan nyaw welabe gu hana pojol tanno woni alama ko hollangu eneddo bagadul bannu sanne no limte der alamaaji ko holla ko sukano tawra nyawgu endan rewbe chawbe du nyawgu endan no nangadum debbo en se teddir kamako buito
la denutrition chez les femmes enceintes
nyawelabe irmun foti godi
donc nous avons les enfants
noodi bedun sattata hemu ben noodi du bedun sattata hemu en sanne de suko on enda nyawgu enda nangi dum idu waddana dum sadorna meden binna suko on enda yare nyawtoe der nokkure bi etene krinas yahobe nyawtoade krini ben endu ka en nyawelabe gu enda nangi satti hemu be gu waddani be sadorna koyde juude na yeso mabbe buta no du tawretebe nyaw pabbe na nyaw heere
etc
sador maji iri die nyaw welabe gu waddata
nous avons héritage
nyaw welabe gu endan no hada suka mauniran haniri suka nanyi do nyaw gu endan kile kewde mangu mudo hauta e mo wa nanga den bade worre kase nyaw gu endan no buita basira suka
officier intellectuel de l'enfant
do agades no fi nyaw gu wontiri
vraiment la situation
fi nyaw welabe gu endan fodde no limore de hollirdo en no hulcini sanne ko semme nyaw gu endan eta de regioniji region agades buri semme sukabe gaday duubi joy do hemre mabbe sappo enayo tawra nyawgu enda der ko sabi dun duno limte rafke coran sarobe enda e ummotobe leede mubbe no jahaleede yasin dum fudu minister kawjido fi cellal wala no watti dum e kunta denne baa men gidi hebude mo sala sadornan da endan dum hoyenaame pelle balliroje nyawtigu nyawgudu e fuude mabbi do en der region agades
ils ont fermé.
Edo do ko habaru me fulfulde tili hande do enda ni studio Kalangu e kedi radio di kettintodo der red leydi Niger kanye edo WhatsApp internet edo lamba tati didi joyi se pida do fu a heban kabaruji studio Kalangu e kedi demle ko min golditto demle joyde fu joni se urtini on nana mamma ada wada kibar yede ngal hausan kor me horan Suman Amadou e kedi jamarbe nan don dadi mo en wallube kan kanye hedu do masinaji minato assalamu alaikum balanta jamwadi
studio Kalangu
Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ijena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego O FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ijena FM
Studio Kalangu